downloaded for my love.
Mr. Wine and Fireback, you got me.
Work it out, guys. Skype it.
Bento on the beat.
Never lose up, nothing stop, chop. Look to the side, I come so far top. Bambola when I from my media. Bazibi zebe neri de from my social media.
Look, usisafi ukaya wazende. Just work on it, tikuliza house content. So swane la kuvele kakatata. Cause kopa takora koku science is ende. Hard swag, give up killer.
Manyano yo wana akile kachenu felatia. Wapate kusa izi zende. Uske wazwafa.
Hey,
Manyano yo wana akile kachenu felatia.
Mr. Badaga. Listen, yeah. Kupata kusainzi zende. Wana tia bufokoli nivuzo. My brother kikusia. Manyande yovo na kaovela ama idea. Lika kuzi pushi nya hadi no fear. My brother si zwafi. Never give up, be strong. Usawenzi bukaufi. Tende vala itusi. Chole au kana mayaka kuhuta kiufi. Manyando yovo na chwana. Kineche ya rifasi. My brother mani bie mani. Akikona akala manyando kiakale. Kaofela luna luya fumani. Chole usilondi sikendelezi. Manyando kimanyando. Waferi zema yezi. Kwa feza konji kuvele kesi. Chole niwe na wa Yesu. Usike wazwafa.
Manyando yovo yeah. Na kileka chenu felati.
Happy swag, give up killer. Tiger, tiger. Let's go.
Vaya no yo wanna get a cheno fella tia.
I love one, one night fight back, you know. Masasi ya tinjanga, nekapola, mwana inte ya tinja. Kekamso, kekamso, kimani ya kabona kwa teni za kamso. Isike watongoka, tongo kwa ikone kukule kela kwa teni nekakoko. Kikubaza wei wakabaza, kona ukamu nalika kutiza kubaza. Kufulu wa mugolo ni kukena maskolo, kona ukamu na wonde wena waskolo. Kalaifi ni kona kandiso, ikamso kafeti wa kutinda kuwaso. Isike waipona za masoka, kiza kare zale wana zale za matota. Kupata kune ni kwa teni zende, neka aulivoni kata kuzende. Pushingani haso, kusi
wazwafa. Manyando yo wana akile kachenu felatia. Wapate kusa izi zende, uske wazwafa. Manyando yo wana akile kachenu felatia. Wapate kusa izi zende.
Kuna kati Sam si kuitwa nfu.